abe du nego suspicion ibasinzira ku beauty alabikobo bimugeto yabera girute tebagala tuzale balida bapyako bakiteke bavaba tusamba bitundu byekyama babite omuko gubalagala gwe batukuba gwabutu okusinga ebiragalalagala ebitukuba imweno gwavumenti tomala kongolisoba abamuke tuba tuyinyenyani yomuka paka juba mufe ya brigade yamazi gabula kyokka ti ya gasi tagwanga kombi motoka ebikukubula twafuka nteze berundira gyebalaba mu bifu gyebatwale nalufenya mu lufula nzomusezi tanfusa mu bafu ngifulwa nkanga gashumba ekinuma si kikweka kebenzi kukugamba kyatalina senta Nya nai 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 Zekurai nai nai kanso ke yomba
Mlande police
Aba changana nyabu nyomu
Mlande police
Aba pia bambara uniformu
Mlande police
Baba gezi kale kwa kwa wa masinu kale
Mlande police
Aba changana nyabu nyomu
Mlande police
Bachi fesa bambara uniformu
Mlande police
Baba gezi kale kwa kwa wa masinu kale Chikuisa muyaye era bakwata bagaloba buli omu abafaana nasaleka walata nga webisiki omulalo buli gwe basanga bamukwata naye bw'oba wayo kyoba wadde tebakwezipata basamba omusajja musajja live ku TV ng'ensi eraba naye era tegwabaka muvi babba omwana w'essomero essasi muvivi tebafirimu star mweno Uganda action movie 3.9 mugisulike mani efuke 3.6 kubate mwawuka nnyo ku sitani cop in full Criminal on permission to collect and serve the bribe, the mission. Temulina bongo kumachitundu, mulina biwago bisitula mundu. Katimba labisiza munchime, mutwale nalufenya mukubise umeme.
Mlande police,
abachangala nyabunyomu.
Mlande police,
abapya bambala uniformu.
Mlande police,
babagezi kale twako wamasinu kale. Bachangala nyabunyomu Bachifesa bambala uniformu
Mlande police
Babagezi kale twako wabasirikale Sente tuzinonya butawera Naye ate tulinga abazinonya obutawera Kyokka okwejjerera osooka vujjirira busajja sente oba si ky'ovundira mu jjeera Fa abavubuka mu maaso gaabwe tuli kasasiro Kyebava bakola ebikwekwete ebituyola ekiro Yamba poliisi naye kuyambe si byangu ekirabo okwasaako mikono ebiri mpingu Kyandibadde nga we mujja tuguma ne tusaako kakokola atondeka nyuma kale kiruma ne mukuba mutite Tuli bachuma, tuli bantunga mwena fe tugende maju ne tupa
There is nothing like freedom Cause to get it you pay freedom, that's freedom Wanyi giri za enyindo Toji suvira kuva my ice cream wafi dodi do
Mlande police
Aba changa na nyabu nyomu
Mlande police
Aba pi